More music on Northwestern
Music. Don't the king, one is the two, one hero, nama team. Out of Quiz Boy, out of double system, Fakorasi.
Nina, hey, to buy Utile, dear Bruto start to lay.
Hala Kalibizo Pinda,
Wai Mana Mina, any baby, any and I'm going on a car, as you are Mana Mina, any baby, any and I'm going on a Ima, as you are Mana Mina, any baby, any and I'm going on. Zeni bataki mwana kefelana, makwenya nini fitile twalena. Zeni bataki mwana kefelana.
Ala zabo system, alo wanelo wacheze.
Makwenya
nero na wasiyaki
mwana minayo yenipe pile nye na mwana.
Makwenya nicheze ni batafa, ni batafela kwa tini fela vana bakafa. Takana na kana na nili latifa. Neni batafela kitumbu mbuta kafa. Wako na vana veni sepire charefa. Sela mga nchima wana kima veni kasepafa. Mina tukafila mwa nili firefa. Kuno mapala fila kukunifa vana wakafa. Chale inge yo chale ikashupafa. Nye kwa likutafa luko fitafa. Neni batafela kituma mbire tokafa. Nutisezo mkaleza kufala varafa. Ani vita chale fokele nifeza fa.
Kwa kwa na mina yo yoni pepi.
Yoni ke wani sire tu. Wani hiru na masi.
Kwa kwa na mina yo yoni pepi. Pile niye na mwana ima. Nazi waki mwana mina yoye ni pepile niye na mwana. Zeni bataki mwana kefilana. Walapala minako. Zeni bataki mwana kefilana. Makwenya nini fitile chwalena. Zeni bataki mwana kefilana. Aie. Nazi waki mwana mina yoye ni pepile niye na mwana. Makwenya naka. Nazi waki mwana
mina yoye ni pepile niye na mwana.
Out of Everboy, out no quiz in a go on. Hey, two boy, wanna get on a matim. Don't get two. I'll remain in a go on. Namaste, Pokamoyo. Keep my fans there.
In a blue maxi, getting my spinners, I would don't care.
Money, 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 money.
Zencha, far northwestern music.org.